arintaas madal ku dabaagtaan way la hasaaray in eedamadii selling holgili magaaladan waljaad ee leero aan ka degna lu kubalaaw taariikh geek bal afarta kuma saa may la raay lamad ku nito miyo noo toodoban lu kubalaaw October geek afare lu kubalaaw ila may la raay eedamada xaaladda ku toos ila amar de mulku deero magaaladan jaad aan ka degna batatam way sheegana agensiyalka dayuraa mar lama aan sheegana marsad aan ka nagay ini agensiyalka dayuraalka wakiilku ka antiroga ganacsatada ini dayaradiyo in sheegan asfisyo dayaradii jaad la saar hadii yari hadii badanyi jaad la saar garoonka ka degda ini ku kaan mar aan garoonka saw ba ka degdo jaad wadil kaar ini ku kaan ini yado dhiibta lama kun doora dhiibta ganaha dhiibta ku kaan taasna waa in sheegan mas'uulinta wakiilku ka agensiyalka dayarado arintaas oo geeka go'aanka deeri lahaaska waafagi ya ma in banda kaane dadweynaha magaalada xudurka nool hadii dibadda jaraan hadii inta jaraan lanki business kalaay oo jaad ee noo aska lahay ilanki walkalka ganacsiga qaabka lahay oo muqaadaraadka kumiday xashiish kumiday oo magaalada ka fasaadi qamruhu kumiday walaayo ay dhaqan in magaalada la kumamno lanki soo beelay dadis qamruhu waraabo la arag lanki xashiish la arag xashiish sidii international way lanki xashiish dowlad la arag tuman sano xariga way in sharciga lijeey lihiin waan lu gudbo meelada habsida hoose ama meelada lin gudbi maadaama aanu tan ka haykon laakiin qamri la karag shuruucdu la olol uskud magaaladan qamri la ka dhamohay jaad ama meelada jaad la ka amohay xashiis la ka dhugahay walaayo ay dhan wal diinta ka faayla muslimnimada ka faayla nimay may fadaana daheeyado ka shuule sida naba suugid oo kale hayado ka shuule ulama u diink in walaayo hay ku fikiraan oo ku meelada masajida ka sheegan in meelada walaayo ay umad ku qowdan neba suugidana ma sheegay walaayo ay shaqadii oo adlanki oo kaaran ha qowdan hiiran iyo fatishka ka fayl iyo wargalan ah arinteeda ay dowladdu isku saaran wal badan ku qowd sheebka ma in ku digaana eedanka in guubaabi eedanka hadii qalada in sheeg meelo dhisurma derbiyana surma oo leen ka haman eedanka ma ilaahay leen borbogaan waa aragan dad eedanka borbogaan ma arqas oo la madii furuntan baan oo dagaal baan kontrol la seen qaadad kontrol sana idan dhulkiisa difaal le kontrol sin qaad haan yahay war mutashirka derbiya la fadhi haanas heraagi shabaab wa derbiya maan il fadhi ma in dadka ina ma eh la idan dagaal baa ila hoob hanagad may ku baasan kontrol sin qaad ero haan yahay walin adkaas korme wal bana adigna ma eh haan yahay han la qabada la fadaa dadkin naba suuda barbaan qasbada ma suuda wala yahay inno qabadaan fadaan hoob dadka yariyana ninshan askartan badiyana namankaas borbogaan derbiya la fadhi eedanka kontrol sin qaad guraw eedanka walmanta oo isaasan inta hebelaysa inta dhergeyn isigna furunka jartan le lugooy way dalkan si lahan meel lahan mari ogdin dalkan si dhabaato lahan mari ogdin meel galanka jara ko geet wala ma indeediyo geega tala galanta oo ki jarta rido hoob iyo is gundudu waya hoob iyo is abaablu waya hoob iyo may la raay oo wal qabsadu waya dool berin sheel la meel yak naqda meel ilka odon saak naqda ogi jidkan walaay la kamari dowrad la mari ogi halis noole dad isku walay ay lis borbogaagnay eedan kal gubaabiyay ki walan qowdan walaan sheegay sarkaarkii meelo ma aan suur baan hayl hadalay halis dhir gidoy adoo kal isku reebay antaas akala dabada armeer erdo.